It's two kids, baby.
Kuna kitu haina bei, mepanda na maneno tukipanda bei, na sindo makontao tulipanga bei, kipanga akili kali kama panga hey. Mboga ziko sita, na kwanza ndo saa sita, milioni sita, kata komate tapenjo pakatwe pekesho, ribata mapenzi ukatwe no more story, mwamba ni mwamba, tamba ringe shore. Nice and slow, whoa, whoa, whoa. Fashion show, yeah, yeah, yeah. Nice and slow, whoa, whoa, whoa. We us wanna ball, yeah, 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 yeah.
Aibu zina kato wekavi leo. Tonight ama jini pandisha leo. Dani masinema zima video. Mauno kuzungushwa kama kombeo. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama.
Showtime, showtime, showtime.
Mama,
nimesha piga simu. Zinaibuka leo, kitanda pembejeo, utam tende leo, upendo upendeleo, mtatweta leo, zikija mina kata, mtabeba leo. Si unajua king ni king sizer, watoto wapendi cook naishwa, watoto wanapenda kufraishwa, usaka na kuspendi ndo maisha.
Bebe kwenye kona, shuzi limenona, mwili unatamani wendo puzi wa kuona, nicheze kama Messi, mjuzi Maradona, sichezi kwenye kesi, mjuzi wa kupona, mjuzi mina bless. Wanaitika yes, ndani ni watoto vimitungi kama guess. Wakilipuka boom, washamaliza boom. Nachukua neka gambani nikamalize room.
Aibu zina kato weka vileo. Tonight ama jini pandisha leo. Ndani masinema zima video. Mauno kuzungushwa kama kombeo. Mama, 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 mama. Mama, mama, mama.
Showtime, showtime.
Sexiest, sexy west, woo. Sexy nyash,
hey.
Sexy west.
Less wiggy, catwalk, yeah. Hash kiki, higwa shot, Kempiski, rooftop,
yeah.
Badai,
yeah.
Bangkok, Vida Rubin, macho ya chin, wataka namba, wachore chin, she like chumbi, I like chumbi, mina jigamba, wataka nina.
Majini pandisha leo. Ndani masinema zima video. Mauno kuzungushwa kama kombeo. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama.
Showtime, showtime, showtime.
Mama, mama.
Showtime.